Ngoba uDon enkosi oluhlobo lwesothuso esiqhuphileyo enkosi nabani okutshiloyo oko enkosi kakhulu bendizonwabele ezangoma bethu ndiyakuthanda ukuva oku yena niyazi ndiyakuthanda ukucula okuhle kwaye ndiva okuninzi kwakho xa ndisehla ndisiza apha ngokuqhelekileyo andingo xa ndisiza ndisehla ndibe neenkonzo zempiliso okanye into ethile kufanele ngahlobo luthile ndihlale ndedwa ngokunokwam kuze emva koko amakhwenkwe afumane ezi teyipu kwaye xa ndifika ekhaya okanye ndibe nomsebenzi wokwenza eofisini emva koko ndihlala phantsi kulaphula kwezo teyipu ndiphindaphinde kwaye ndiva yonke into ethethiweyo kwaye ndiyavuya ukubona umzalwane uGehoza apha ngale ntsasa umhlobo omdala wevangeli okweminyaka emininzi egqithileyo wayephandle kulo msebenzi ukwamnye ethandazela abagulayo mhlawumbi iminyaka emininzi phambi kokuba ndazi malunga nokuthandazela abagulayo kunye ke namanye amadoda apha abahlobo benene ndibona umkhosi omkhulu apha phezulu ukusuka emnqubeni phezulu eJeffersonville kwaye ke sivuya kakhulu kwaye ndihlangene nomzalwane uYoung Brown ndathi mzalwane uJack uthe igama lakhe yayinguYoung kwaye liyamfanela xa wandixelelayo wayenamashumi amathandathu anento eminyaka ubudala kwakunzima kum ukuyikholelwa akakaguquki nakancinci kusukela kwityeli lokuqala apha eShreveport injalo loo nto ukukhangeleka nje ngahlobo luthile kuhle uThixo ulungile kuthi kwaye ndindi ndiyazithanda ezo indlela zona iingoma ngale ntsasa ngobubanzi kuyo into ethile eyene into ethile ethetha into ethile ungayisela kube nzima ukuzinqanda ekungadandulukini kakhulu xa ndabeva bona becula laa ngoma malunga nento malunga nendimiso amash23 phaya ndaza ngoko ndeza ngapha kwaye lena ithandekayo ingoma abasandula ukuyicula isithathu phaya nje ukucinga nge kukho into kuyo othi uyive ngokuvakalelo kwingaphakathi lakho imvakalelo ezingongozayo ukwazi ukuba ubukumkani bukathixo busondele zonke ezi zinto esithe sathetha ngazo kwaye samangala malunga nazo ngoku zilungiselela ukwenzeka abanye bethu bangalala ngaphambi kwelaa xesha lifike kodwa oko akuyi kuthintela uvuko lwethu ngokuba kunika inyweba yokuza ngaphambi kwabo baguqulele ixilongo likathixo liyakuhlokoma abasele kukristu baya kuvuka kuqala uze emva koko abo basaphilayo nabaseleyo ingaba uqaphele ulungelelwano lovuko baya kuchwilelwa phezulu kunye nabo sihlangana omnye nomnye ngaphambi kokuba sihlangane naye sichwilelwe phezulu sonke ukuya kuhlangana nabo kunye nabo ukuya kuhlangana nenkosi esibhakabhakeni yabona yena nguthixo kwaye xa yena efuna ukunqulwa yiloo nto kanye eyona mvelo yakhe iyiyo ukunqulwa ngokuba yena nguthixo kwaye yena uyazi ukuba sasiphaya sijonge kwikona yeliso ukubona ukuba omnye ongomnye uphaya kodwa kwaye emva koko ayisayi kuba yindlela egqibeleleyo yonqulo olukhululekileyo xa simile phaya kwaye siyayazi siye sahlangana omnye nomnye kuqala kwaye sabulisana omnye nomnye kwaye emva koko siyakuma ngakuye obangela konke size sichule iingoma zentangu njengoko umzalwane uJack athe ngamatyeli amaninzi wenza intetho xa iingelosi ziya kungqonga umhlaba kunye neentloko ziqutyudiwe zingazi oko sithetha ngako yabona ngokuba azange zahlangula kodwa kwafanela sihlangule kwaye indlela esiya kumthwesa ngayo ukumkani wokumkani nenkosi yeenkosi andazi emandikutsho bendingacinganga ngakutsho kwanto ndinyukile nje ngeza apha ndiyaqikelela lixesha lobungqini nje ukunikeza ubungqini kwaye ke ngobu busuku inkosi ithandile ndiyacinga ndijonga kudweliso oluncinci kwaye ndi ukwenzela iinkonzo kwaye ndiyacinga ufanele ndizise umyalezo wam ngobu busuku kwipasika okanye xoleleni umyalezo wombulelo ngobu busuku kwaye emva koko funa ukuthabatha ngoko mhlawumbi iveki yonke ukuba inkosi ithandile ukuthandazela abagulayo sifuna inhlangano emva kwalo mbhiyozo wombulelo wona osisikhumbuzo somhlangano omkhulu owakhe wabanjelwa apha ngelinye ixesha eShreveport ezimbalwa malunga neminyaka emithathu eyagqithayo xa naba nesi sityhilelo sokuza yaza inkosi yasisikelela ngamandla amakhulu apha kulo mhlangano kwaye ndiyathemba ukuba inkosi iyakuqhubeka kwaye kungabakho imiphefumlo apha esindiswayo lide igama lokugqibela libe sencwadini kwesikhululo esikhulu soshicilelo lukathixo osenyangweni abo bamkele uKristu njengomsindisi bazaliswa ngumoya wakhe ngoku masithobiseni nje iintloko zethu umzuzu ndicinga ngesibhalo apha nkosi uYesu singabantu abanombulelo kakhulu ngale ntsasa kodwa noko asinasakhono saneleyo ekuzivakaliseni ukuba iintliziyo zethu zinokunikeza indlela koko thina oko sifuna kona asiyazi indlela ebesinokuziphatha ngayo kwaye phaya uyamangalisa uthe akusayi kubakho gumbi laneleyo ukuqulatha intsikelelo ayakuthuthixo ayithulule phezu kwethu kwaye sinombulelo ngoku kwaye siyathandaza nje nkosi njengoko sithobisa iintloko zethu ekuhloneleni wena okokuba uyakwamkela umbulelo wethu kukho izinto ezininzi kakhulu esifanele ukuba nombulelo ngazo kwaye asinakuzivakalisa zona kodwa siyatsho nje makubulelwe kuthixo kwaye ngaphezu kwezinto zonke esinombulelo ngazo sesasipho sikhulu sikathixo ehlabathini xana uthixo wanikela ngonyana wakhe ukwenzela indlela yentlangulo yethu sinombulelo kakhulu ngako oko kwaye siyakwanga okuya kwaye kusukela nkosi ndingakhumbula kusukela ndiyinkwenkwe encinci oko koko endaphilela kona kwaye ngoku njengoko ndisaluphala ndisazi ukuba ilanga liyakutshona nje hayi amatyeli amaninzi de ndiyakubizwa kwaye oko ndikuphileleyo ndiya kuya kukonwabela ndiyazi nkosi ukuba kukho abafo abaninzi bakuthi bobukumkani obukwakuyo nabo abalindeleyo ngale ntsasa okokuba oko kufike kuba oko esithe sathabatha uhambo lwako ukumkhonza yena nokuzama ukuqhubela abantu bakuthi ubomi banaphakade ngayure inkulu iyasondela kwamsinya thina ngandlela ithile siyayiva ngokuvakalelwa ezantsi kuthi okuba yona isondele kakhulu kunokuba mhlawumbi sinako ukucinga kwaye siyathandaza ukuba uya kusisikelela ngoku kwaye uqhubeke ngeentsikelelo zakho obe wena usinika ngale ntsasa kwaye ngoku njengoko sifunda indawana yelizwi lakho okanye umqolo okanye emibini siyathandaza okokuba umoya omkhulu oyingcwele uya kuthabathela le miqolo nobungqina kuzuko lwakhe egameni likaYesu siyathandaza amen ndiye ndacinga ngendawo apha ndiyakholwa ifumaneka kwabaseKorinte kwabaseKorinte besibini isithoba umqolo we-14 nowe-15 ngemithandazo yabo ngani benilangazelela oluncamisileyo ubabalo lukathixo kuni makubulelwe ke kuthixo ngenxa yesipho sakhe esingenambaliso upawulos apha ethetha ngenceba kathixo ekuni isipho esingathethekiyo somoya oyingcwele ohleli ebantwini wayebulela uthixo ngoko babe nako umoya oyingcwele weyeze phezu kwaba bantu isipho esingathethekiyo sikathixo sityebe kakhulu kwaye sinyulu ngoku andinayo kwanto engqondweni yam ngokuchanekileyo ke ndicinge ngahlobo luthile ndiyakunikeza ubungqina obuncinci bamava am uKristu kwiintsuku ezimbalwa zokugqibela ibe iyenozuko kakhulu bonke ubomi bam enaziyo ngabo nindivile abaninzi benu kwaye bendicinga ndiyakukutsho oku ngabanye babantu bomnquba abahleli apha kwibandla lam emnqubeni lenziwe zizizwe ezintathu ngentsasa xa sithetha iMexico, iCanada, iUnited States. Phantse bonke kufutshane apha ngenye imini kwakukho amashumi amabini anesibhozo ezizwe ezahlukeneyo kwencinci inkonzo yesikolo secawe yabona. Amashumi amabini anesibhozo ezahlukeneyo izizwe zimelwe. Ndifuna ukukutsho oku eluzukweni lukaThixo ekuhambeni ndicinga ukuba ngomthandazo nezibongozo ekubeni ngabalahlwa ngaphandle njengoko sinjalo saliwe libandla lehlabathi elibizwa njalo namhlanje. Laa mnquba uqhulile waba yeyona inamandla intlokodolophu yenceba kaThixo yayo nayiphi indawo endiyaziyo ehlabathini. Andizange ndabona enjalo yenkosi eyenza phaya yona nje yengathethekiyo indlela oko akwenzayo phaya nje kwintobeko nje abantu bengena ukusuka ndaweni zonke kwaye sinombulelo ngesasikhululo sincinci apho abanye babantu kwisizwe bahlanganayo ukwenzela ukonwabela ubabalo kunye nokwandisa ubabalo kwabanye. Ngoku bonke ubomi bam kukhangeleka ngathi ndafuna ukuya entshona kwaye abaninzi benu babafundile amabali baza beva iiteyipu. Ulungiselelo lweeteyipu liyinto yehlabathi lonke ndaweni yonke. Ndicinga yindlela enye kaThixo anayo ukusasaza umyalezo emva kwimihlaba yabahedeni emva apho ifanele itolikwe khona kwaye eJamani nanjalo njalo baneeteyipu eziya kumabandla abo yamakhulu ngamakhulu abantu baze bafake izinto ezincinci ezindlebeni zabo bayifake kwiteyipu kwaye nje ndiyathetha umlungiseleli uyema phaya esenza imvakaliso ekwanye kwaye ngezinye iilwimi aze ayizise phambi kwamakhulu kwaye amakhulu ayasindiswa kwaye aphiliswe ngazo nje ezi teyipu ziya kwihlabathi lonke zonke kwisiNgesi kodwa ekubeni zitolikiwe ngezininzi ezininzi iilwimi ezahlukeneyo kwiintlanga kwihlabathi lonke. Siyeva kubo emva kwembalelwano kwaye ngoku ndiyakutsho oku iza kuba bubungqina obubobam ukwenzela uzuko lukaThixo okokuba kunokwenzeka ukuba onde ubusuku obuzayo. Oko ndifuna ukukutsho ukuba iNkosi ithandile niya kukuqonda njengoko bendizama ukutsho ubusuku obugqithileyo ihlabathi lifika kwindawo eliphasalakayo ngokwezopolitiko ezokuhlala ezomnotho uthi ezomnotho imali eninzi ewe kodwa isuka sibolekwa kwirhafu eyakuhlawulwa kumashumi amane eminyaka kusukela namhlanje luhlwempuzekile alinamali isizwe hayi esi sizwe kodwa zonke zazo kwaye akukho ndlela nakanye yakuyibuyisela emva kwaye ngumgibe obekwe ngqo ukujuzisa esi sizwe kwinto ethile kwaye nonke kuni nilumkile koko kuhle ngubani onobutyebi beli hlabathi ubani obuphetheyo ngokuqinisekileyo injalo iRoma ibuphethe kwaye nanini na sisenza xa sihlupheka endaweni zaba barhwebi bakhulu icuba irhanqa nanjalo njalo nje kufuneka sifumane imali into ekufuneka siyenze mhlawumbi siguqule uhlobo lwemali okanye siboleke imali kwaye xa bekwenza bubuzibulo buthengiswa kanye emva ngqo njengokugqibeleleyo kwaye nje oko isibhalo sikutshoyo malunga nayo. Ndingathanda ukufumana indawo maxesha lithile iNkosi ithandile xa intente ifika ekubonakaleni kwaye ndiyakholwa ukuba kwamsinya ngoku kwamsinya ndiya kwilizwe ngokubanzi ndinemihlangano yelizwe ngokubanzi ezayo ngoku kwaye ndiyathanda ukufumana indawo apho ndinokuhlala phantsi kangangamalunga neeveki ezintandathu kwaye nje ndithabathe ezi zinto ndiziphengulule ndiyabona emva naphambili ngesibhalo kwaye iyamangalisa ukubona iyure esiphila kuyo iyandoyikisa iyandoyikisa hayi ngokuba entliziyweni yam iintsimbi ezikhalayo zovuyo ziyakhala ekwazini ukuba ukuza kwenkosi kusondele kakhulu kodwa okundoyikisayo kukwazi ukuba abaninzi kakhulu abayilungelanga iyure esijongene nayo leyo yindawo embi bangaphi abakhe beva ibali malunga noonomatse phezulu phaya ngela xesha abaninzi oh kakade ndiyaqikelela ndaweni yonke into encinci enjeyangaleya yenzeka ngenye imini kwaye mna ndilivile ibali malunga neentaba kwehla xa inkosi yabhala ezo zinto entabeni ngenye imini. Obam ubomi bam andingomshumayeli, wonke ubani uyakwazi oko, andingomshumayeli. Kodwa kwenziwe kwi-imoyo komoya kokubukela izinto nokubona izinto zishukuma nokulumkisa abantu kwantlandlolo ngezinto eziza kwenzeka. Kwaye nje olo luhlobo endenziwe ngalo andinakunceda okuya, hayi ngaphezulu kunokuba unokunceda indlela owenziwe ngayo. Kodwa uThixo usibeke ngamnye kuthi emzimbeni ukuba senze izinto ezithile, kwaye ndiye ndabukela nayiphi encinci intshukumo, yonke injongo, wonke umnqweno, kuba yonke into ilawulwa ngumoya. Eli bandla labekwa apha ngesizathu, kukho umoya emva kweli bandla ngokuqinisekileyo, umoya emva kwekhaya lakho, emva kwaso sonke isakhiwo, emva kwayo yonke into phaya ngumoya, ngumnqweno, ngenjongo. Ibandla liza apha kuza kuphakamisa kakhulu inkqubo yomntu okanye into ethile, ngoko umnqweno walo awulunganga. Kodwa ukuba ibekwa apha ukuzama ukuzuza into ukwenzela ubukumkani bukaThixo, ngoko umnqweno nenjongo zombini zilungile ukuba umnqweno usiwa kula ndlela. Ngoku bendicinga kusukela ulungiselelo kwaye esokuqala, esesibini, esesithathu isigaba solungiselelo, xa ndaqala ukuza eShreveport ndanixelela nina bantu ukuba inkosi niyakubeka izandla zenu phezulu ngokufana phezulu kwesam, kwaye iya kubonakalisa into ekwayo, kwaye umoya oyingcwele zange wasilela nanye into, kodwa oko wanichazela ngqo oko kwakungalunganga ngani. Ndanixelela ngoko oko wandixelela ngalaa mini okokuba kuya kubakho ixesha lokuba xa usazi ezona mfihlo zentliziyo ekungazini okokuba ilizwi lithi oko kuya kuba njalo. Ndandingakwazi oko, kodwa ilizwi liyatsho ukuba ilizwi likaThixo ngumcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo, amaHebhere isahluko sesine. Ngoku elalizwi niyabona, ungaze ulishiye elalizwi, kufuneka uhlale nkqo kunye nelalizwi indlela elibhalwe ngalo. Sukufaka toliko lokuzenzela kulo litsho nje ngendlela elibhalwe ngayo, elo lilizwi likaThixo kwaye lowo Thixo. UThixo nelizwi lakhe yinto enye, nje into enye. Kwaye njengoko nditshilo phezulu, kukho ingxenye yelizwi laso ngasinye isigaba, kwaye kukho intambiso ethile eyehlayo ebonakalisa la ngxenye yelizwi lesa sigaba. Kwaye uyabona apho sikhoyo namhlanje, funda oko sifanele sibe siyakwenza, emva koko uyakukwazi sikude kangakanani. Ndibona into enye kuphela eseleyo, ukufika kwenkosi uYesu nangaliphi ixesha, uqhilo lwebandla, kwaye kufanele sihlangane naye esibhakabhakeni. Ngoko ezi zinto kufanele zenzeke kulo mhla njengoko yena wathembisayo ukuba uya kuyenza. Kwaye ngoku malunga neminyaka emihlanu eyagqithayo emva koko iyenzile indawo yayo, ngasinye sezo zigaba zilikhonzile ixesha laso, kwaye yena unikeza imibono, kwaye abaninzi bethu baphulaphuli bedeyiphi kunye nanjalo njalo. Niyazi ukuba kwakuza kuza esinye futhi isigaba, kwaye yena wakuzoba lula oko ngokugqibelele kakhulu. Kukho amadoda ahleli kanye apha ngoku endijonge kuwo aye phaya kanye, kwaye ayibona isenzeka nde ngokugqibeleleyo njengoko ndakhe ndayibona ebomini bam, kwaye ade athabatha nokuthabatha imifanekiso yayo yoko inkosi uThixo yathi kuyakwenzeka. Kwaye saya kanye phaya, kwaye nantso yayilapho kanye ngqo ngohlobo ayitshiloyo, nje malunga njengomatshi ishumeli nesixhenxe, umba kamatshi kalindixesha uLife. Niyasibona esasanqa sokukhanya esibhakabhakeni, amashumi amathathu emayile ukunyuka, amashumi amabini anesixhenxe emayile ukunqumleza. Kutheni? Ukufuma umalunga nesithoba ukuphakama, kwaye abanakho kwaphela ukuqiqa ukuba yayiyintoni. Kwaye kumile kanye phantsi kuvya indoda ehleli khona ngoku kanye, yayimile kanye ecaleni kwam xa iingelosi ezisixhenxe zehlayo zeza zisuka kuThixo ngokubonakalayo kanye phaya, zaza zandixelela malunga nesiphelo sexesha kwaye ezi zityhilelo nezinto zencwadi yesityhilelo. amatywina asixhenxe baye zathi buyela ekhaya nganye nganye iyakuzisa umyalezo oko kunjalo kwaye yenyuka yaziyaqalisa ukudika ibe mhlophe njengoko inyuka ukunyuka kunye nogqabhu kodubulo olwangcangcazelisa iintaba de amatye umlinganiselo lwe ibhakethi lawa ukusuka ezintabeni wolwahlobo kwaye kwakungekho nto kufutshane nkqu nephephandaba lathi lahlola ukuze libone ukuba ingaba kwakukho ingxolo yesandi okanye inqwelomoya okanye into ethile kwakungekho nto kungekho nqwelomoya phezulu kungekho nto ngaphandle koko isandi senqwelomoya asinakwenza laa nto kwaze emva koko yachazwa kwantlandlolo iyakuba ngalaa ndlela iinyanga ezintandathu phambi kokuba yenzeke iinyanga ezintandathu kwaye nantso yayilapha kwaye inzululwazi iyiphanda namhlanje anye phaya ekuthusane kunye neendawo ezahlukeneyo abanakho ukuqonda yayiyintoni phezulu phaya ngoko ukuba uya kufumana ulinde ixesha uze ujonge unganakho kwa ukubona ubume beempiko zazo zisekhona phaya njengoko zazinyukela phezulu iingelosi ezisixhenxe kwaye siyazi ukuba ezi zinto zilungile lo ukuba kwakhe kwakhona ixesha ibandla kufuneka libe sekunyanisekeni okunzulu kufanele kube kanye ngoku kodwa nje yenze into kum kwisiqu sam malunga neminyaka emihlanu ngoku ndibe ndimmangele yintoni engalunganga ndiye ndavakalelwa entliziyweni yam ngokungathi ndandintlithekile kunye nento ethile kwaye ndandingenakho ukuyazi yayiyintoni ngexesha lokuntlitheka okukhulu kunye nanjalo njalo ndaye nje ndayabula ukujikeleza nokujikeleza ukunqumla isizwe kwaye urhulumente wandifaka phantsi kophandle ngokuba xa sinemihlangano umntu othile ubhala itshekhi William Brenner kwaye nje ndiyayityikitya ndize ndiyibuyisele kwaye emva koko safumana isixa sayo yonke yayo yonke imihlangano yethu kwaye xa abajongayo ngako okuya baze bafumanisa ukuba iye ekuhlawuleleni umkhankaso kodwa njengoko ndandityikitye igama lam kuyo ndayazisela ekugameni lam itshekhi kwaye bafumana mna ndityala urhulumente amakhulu amawaka amathathu edola kwaye bebengayi kundivumela ndihambe kwaye ndafanela ndihlale apha kunye nanjalo njalo kwenzela ixesha elikhulu lokuphanda kuko konke oku kwaye andinjalo yonke into yaya bathi ewe iye kumkhankaso kodwa abantu bayenzela kuwe itshekhi kwaye xa uyigunyazisa uzibandakanyile wena kunye netshekhi kwaye utyala irhafu kuyo ukuba wakhe wayibamba okomzuzwana esandleni sakho seyeyakho kuba uyigunyazisile bendingayazi andibazi bonke ubuxhaka xhaka balo mthetho kunye nezinto bendifanele ndibe nesigqinkizo ukuze ndiyigqinkise endaweni yokuyityikitya xa ndandiyityikityayo thetha ukuba yeyam kwaye emva koko baqhaqha ipasile baze bafumanisa phaya yayifakwe kanye kwingxowamali yaza yasetyenziswa ngolwa hlobo nditsala umrholo ebandleni lam weedola ezilikhulu ngeveki nakuya kuhleli umthenjwa ehleli kanye phaya owaziyo ukuba okuya kulungile kwaye kuko konke endikufumanayo kokwakuyo kwaye ngenye indlela iya ngqo emkhankasweni ngoku ndiye ndaziva ngathi ndicunyuziwe iminyaka emine okanye emihlanu egqithileyo kuhle ndenyukela ekhanada de kungekudala uhambo oluncinci lokuya kuzingela kwaye xa ndakwenzayo inkosi yandinceda phezulu phaya ukukhokelela uhlanga lonke lwamandiya kwinkosi uyesu kwaye kufanele ndibuyele emva xa umlanjana ukhululeka phezulu phaya kunye nezinto ukubhaptiza uhlanga lonke egameni lenkosi uyesu ngenxa yempiliso yomfazi wendiya esifa nohlaselo lwentliziyo awathi umpristi akabi nako ukuya kuye emva le emahlathini apho kwafuneka ndikhwele iiyure ihashe kuko abo abahleli apha ngoku ababekho bayenzekayo kwaye ngoku ukwehla kwafuneka ndimise ecolorado ukuze ndityelele abanye babahlobo bam phaya abanye abalungiselele. Ndingumkhokeli emahlathini eColorado kwaye ndandibasa kuhambo lokuzingela. Amabini okanye amathathu waloo madoda, amathathu okanye amane, amahlanu awo ahleli apha kanye ekhona ngoku ukukwazi oku. Kwaye kube komile kakubi kakhulu eColorado ngalo nyaka njengoko kube kunjalo ukunqumleza isizwe. Kwaye imililo ibe kakhulu, iza kuba mibi kakhulu. Balulibazisa ixesha lokuzingela okwethutyana. Kodwa ngelixa sasiphezulu phaya kwafika umbandela wokuba kwakuza kufika uqhwithelo olunekhephu. Kwaye kuyingozi ukuba sezintabeni ngela xesha kuba ngamanye amaxesha ndibonile ubungenakho nokubona isandla sakho phambi kwakho kangangeeyure emva kweeyure kwaye iinyawo ezingamashumi amathathu ekhephu efumbile ngaxesha linye nje kwiiyure ezimbalwa kanye phezu kwakho uyatshabalala. Ke ndabaxelela abazalwane bam ngalaa ntsasa xa sasimka ndathi, ngoku uqhwithelo olunekhephu eneneni ikhulu lamadoda okanye ngaphezulu ayesemva kwethu kwaye naku usiza iimoto, iijiphu, isigadla nayo yonke into iphuma ngokuba babesazi okwakuza kwenzeka. Kuzange kubekho mntu usalela ngasemva kodwa umalusi weenkomo ngokwakhe emva phaya. Nto leyo uchitha ubusika emva phaya kwaye sasikukuphela kwamaqabane, kuphela kwesigadla esasalayo. Ndaza ndababusa abazalwana bathi siza kuhlala. Ke ngoko kulungile dade, ngokulungelani saza saphuma safumana umlungiseleli wasewisini. Ndaze ndaya ndayokuthabatha esininzi isonka nezinto ke saba nokuyifumana yayimalunga namashumi amathathu eemayile phakathi nangasemva. Ke siyabuya umzalwane uJohn kunye nabo bahleli apha bakuva oko baza bemka baphuma ngela xesha lwaza uqhwithelo olunekhephu lwantlithi. Kodwa sasiza kuhlala kwaye ndandiza kuya eThusana ukwenzela umhlangano. Ndaze ndatsalela umfazi wam ndamxelela ukuba siye saba ukuba andifikanga phaya avumele omnye umntu ongomnye athabathe indawo yam. Kwaye ngentsasa elandelayo saqalisa ukuphuma. Ndathi, ngoku ityeli lokuqala kwakukho amafu, niva imvula yesina okanye nantoni na, uyelane enkampini ngokukhawuleza kangangonokubani nakho kuba ngemizuzu elishumi, imizuzu elishumi elinesihlanu anisayi kuyibona indlela yenu ebuyela emva kwakhona. Kwaye ke ndenza amadoda abekwe ngaphandle ndaza ndenyukela ngaphaya koxolo ndisenyuka ndizama ukuqhubela ixhama kubo. Kwaye ndandineentsuku ezimbalwa ngaphambi koko ndidubula umpu wam ezantsi eThusana buyela emva phaya ndawugibisela kancinci ngasekunene. Ndadubula imbabala enkulu endabe ndikhangela yona iminyaka emininzi kwaye yayibetha phezulu kakhulu kwaye yayisele ezantsi phaya ndaza andabi nako ukuyifumana. Imoya ezulu yayisibambi ndacinga ndiyakubaleka ndiye kujonga. Kwaye xa ndafikayo phezulu phaya entabeni ndaqaphela imvula, ukhithiko lusiwa kunye namaqabaza amakhulu ekhephu umlinganiselo wedola esiliva nje esasazeka kuyo yonke indawo kunye nomoya uphinyela. Ndayazi wonke umntu wayebaleka ubuyela enkampini ngoko. Kuhle ndalinda ithutyana aze ndacinga andisokuze ndilifumane eli xhama ngeli xesha phantsi kwesi saqhwithi. Ke sahamba siqalisa ukwehla ngentaba nje ukuba nakho ukubona malunga neshumi leenyawo phambi kwam kwaye malunga ndandi malunga neemayili ezine okanye ngaphezulu ukuba ndifike endaweni. Ndisazi ndehla ukusuka entabeni ndilazi ilizwe kakuhle kuba ndalusa iinkomo phaya iminyaka ngeminyaka. Ukwehla ukusuka entabeni ndafumana malunga nesiqingatha seemayili ukusuka emthwaleni yalapho ukunqumla ngolu hlobo kunqumla ifana apho ndandikhona. Kwaye nako ndabe ndisiva lowa umbi kakhulu umthwalo. Ndalila ndathandaza ndahlambulula. Yintoni endinokuyenza? Yintoni leyo ndiyenzileyo? Njengokungathi wenze into embi kakhulu, njengokungathi uvisa umntu kabuhlungu kwaye usazi ukuba ufanele uyilungise. Yayiyintoni endandisohlwayelwa malunga nayo? Ndandingazi. Ndathi, Nkosi, ukuba uya kuyityhila kum yakuyilungisa. Kodwa intoni endiyenzileyo kuphela ukuma ndishumayele nokwenza konke oko bendikwazi ukuba ndikwenze. Kwaye ndizamile ukuphila cocekileyo, cacileyo, kwaye nje ngokwamazwi akho. Kodwa intoni endiyenzileyo, kwaye futhi laa mthwalo ubungayi kusuka nyaka emva kwenyaka. Ndacinga malunga nawo entabeni ngalantsasa ndaze ndaqalisa ukwehla. Usuku phambi kokuba ibe sisikhumbuzo sokutshata kwam naso umfazi wam kunye nam sasitshate 20 eminyaka ngaphambi kokuya, kwaye andizange ndibe sekhaya ngesikhumbuzo somtshato wethu. Kwaye ndandisoloko ndisenyukela entabeni indawana encinci apho kukho isirhubuluzi esirhwetshezayo. Unyaka wokuqala sitshatile ndandingenamali yaneleyo ukumsa kulonwabo labasandula ukutshata ukwenzela uhambo oluncinci, kwaze emva koko ndithathe uhambo lokuya kuzingela. Ngokunjalo ke ndathabatha umfazi wam ndamsa kuhambo lokuya kuzingela ukwenzela ulonwabo labasandula kutshata. Ke oko kwakukhangeleka uhlobo lokufumana lona ukufumana zombini ngaxesha linye. Kwaye ndakhumbula umfo omncinci ndamfunqula ndamqabelisa phezu kwezigodo kunye nezinto, saza safika kwindawo encinci ndaze ndamfota. Kwaye isoloko iluhlobo lo uhlobo lokulungileyo. Ndicinga ngoku ya, kwaye ndicinga ngeenwele zakhe ezinyama nendlela awayemhle ngayo, kwaye ngoku zingwevu, kwaye nje iminyaka embalwa iyenzile kuye. Ndacinga ndiyakholwa ndiyakunyukela phaya, kodwa kunzima kakhulu. Ikhephu lalinzima kakhulu ngoko. Ndandisazi kufanele ndingene ngokuba babenze isaziso uqhwithelo olunekhephu endleleni. Babenzile isaziso kwisizwe sonke. Andazi nokuba uTom Simpson uhleli apha ngale ntsasa okanye hayi. Ukwehla ukusuka eCanada wayexelelwa nomathotholo ukuba angahambi ngelizwe konke konke. Wonke umntu wathi ungahambi phaya, hamba ngenye indlela kuba uqhwithelo olubi olunekhephu luyatshayela lunqumla. Ndaza ndaqalisa ukwehla ngentaba ndicinga malunga nayo namalunga nentsimbi yeshumi kusasa, kwaze ngesiquphe nje ngokucacileyo njengoko uliva elizwi lam, izwi lathi yima uze ujike ubuyele emva. Ngoku ndandingenako ukuchaza oku phakathi kwabantu abangakholwayo. Ufanele uyichaze kumakholwa, kwaye emva koko ngokuba oku abangakholwayo abasokuze bayiqonde. Ufanele ube nengqondo ekumoya ukuze uqonde izinto zikamoya. Ilizwi lingumoya, likukutolikwa okungumoya, kwaye lilizwi likaThixo. Ndaza ndema ndacinga ukuba ndibuyela emva phezulu phaya, esinye isiqingatha semayili emva phezulu isaqhwithi sivunguza njengokungathi si. Kwaye uDavid Wood wandenzela isandwich, kwaye yayiyiyo. Ndiyacinga wayephindisa kum ngokwenzela uyise enjalo ngelinye ixesha. Sasingenanto kuphela amatswele athile kunye nobusi nesonke, kwaye ndazidibanisa zonke senza isandwich. Kwaye wayengenako ukuyitya eyakhe, kwaye ndiyacinga wayezama ukuphindisa kum ngokokuya. Ke wabeka andiyazi hlobo luni lonke a. Kwaye ukuya entabeni imvula isina ngokukhawuleza kakhulu, yaba manzi kwaye yaba sisinyamfu esikhulu. Ndacinga kulungile, ndiyakutya okuya ndize ndilinde. Kwaye ngelixa ndandimile phaya ndacinga oko bekungeyonto, ndiyaqikelela nje ibingumoya mhlawumbi ubhudla ubinyela phakathi kwemini. Ndaze ndaqalisa ukuhamba andabi nakho nje ukuhamba. Ndacinga kuhle ndiyakholwa ndiyakubuyela emva. Ndaze ndayiva kwakho buyela emva apho usuka khona. Yakutsho oko ndaqalisa ukunyuka intaba ndema. Ndaza ndacinga mhlawumbi ndandisoyika ukubuyela emva apho ndandikhona ukuba umoya wawumbi kakhulu. Ngamanye amaxesha uThixo usenza senze izinto ezikhangeleka ziyingozi kakhulu, kwaye ziphume emgceni. Malunga naphi uMoses ekunye nalaa ntonga esihla esiya kubhukuqa iYiputa? Kwaye yonke into siyifumana ngokolwa hlobo okokuba uThixo ucela izinto ezingenakwenzeka, yabona, ukuze yena enze ezingenakwenzeka, okokuze umntu ayazi ukuba asinguye uThixo oyenzayo. Ndabuyela umphezulu wentaba kwakho ndifumana indlela yam ekubhudleni imithi evikivekayo. Ndahlala phantsi ndaze ndathabatha umfo wam ndakhusela indawo yokujonga ekubeni phezulu ngolwa hlobo. Ibhere labalekela kwelaa hlobo lwexesha ndaze ke ndabeka into yam yokujonga phantsi kwehempe yam ngolu hlobo. Ndahlala phantsi okwethutyana ndacinga ntoni endiyenzayo leli apha. Kodwa uThixo usebenza ngeendlela ezintsonkothileyo, imimangaliso yakhe uyayenza, iyagqitha ekufumanekeni kwingqiqo yenyama. Abasokuze bafumana nofifi lwayo. Kwaye ndingoko ndabuyela emva phezulu ndahlala phantsi ndihleli phaya ndicinga ngoThixo. Andazi kutheni ndibuyele emva ndacinga bethu ixesha endifika ngalo emazantsi enduli esasaqhwithi siba sesoyikekayo kakhulu lonke ixesha sisondela bungena kubona kude phambi kwakho. Kwaye ngoku ukuba wena akudingeki ukuba ukholelwa oku, kodwa oku yinyaniso. Izwi lathetha nam lathi, yiNkosi uThixo, ndadala amazulu nomhlaba, indalo iyandithobela mna. Ndaza emva koko ndahlala phantsi thutya ndothula umnqwazi wam. Laza elaa zwi ndaweni ithile andibanga nakho ukulibona, kuphela kwento ndibe nakho ukuliva lalilapho kuyo imithi ndaweni ithile. Ndacinga ngokwesiqhelo ubona okwakukhanya enithi nonke nazi malunga nako ngokwesiqhelo uphaya, kodwa ndakhangela ndaweni yonke kwaye andibanga nakho ukukubona. Okanye ndathi uphi na wena othixo dali wam, ndabhekabheka andibanga nakho ukuliva kwakhona ukuva izwi lakhe. Ndalinda imizuzwana wathi, yiNkosi uThixo endakwenza wathetha abo nomatse babakhona kwaye nonke niyayazi malunga nayo. Kwaye ndincede kunye nale Bhayibhile phambi kwam kule ntsasa yombulelo, ukuba oko akuyonyaniso uThixo angandibetha ndife qongeni ngoku. Yabo inyaniso, usengumdali ngekangako uThixo, uThixo onokubonelela inkunzi yegusha uAbraham angabonelela. UsenguJehova Jireh, iNkosi inako ukubonelela. Wayifumana phi uAbraham laa nkunzi yegusha? Khangela uhambo lweentsuku ezintathu ukusuka kwimpucuko ukunyukela kumphezulu wentaba apho kungekho manzi okanye kwanto. Kwaye wayenesidingo senkunzi yegusha, kwaye nantso inkunzi yegusha ibambekile entlango ngeempondo zayo. Waza uAbraham waya wathabatha ilitye konke phaya ukwenza esi sibingelelo. Kodwa uThixo usahleli enguJehova Jireh, iNkosi iya kuzibonelela ngokwayo okuya. Nantoni yena ayithembisileyo oko unakho ukuyenza. Elo lelalizwi kuMateyu phaya ndiyacinga, Marko 10:22, ukuba nithi kule ntaba, andizange ndibe nakho ukukuqonda oko, niyalazi ibali malunga nako, kwaye ke ndincede oko yinyaniso. Wathi, ndingulowo owabonelela ngoko abo nomatse. Kwatho ngoku xa ndaphulaphula kwakhona kuze ndibone oko aya kukutsho, akwabikho nto iyekayo. Umoya wangxola nje qhubeka. Kwafuneka ndizilume kuba mandinixelele into. Ingqondo yokomoya ngenene linyathelo elinye ukusuka ekuphambaneni. Ingaba benikwazi oko? Uphando lobunzululwazi luya kunixelela oko. Apha usezantsi apha ucotha kwaye urhuqeka, uze emva koko unyukele kancinci kumoya, emva koko uba malunga ngolu hlobo, uze emva koko uye ube lizembe elibuthuku, uze emva koko ube sisitshetshe esililoliweyo. Ngoku uyalazi icala uya kuwela kulo phaya. Ukuba umntu uzama ukuziphakamisela phezulu phaya ngokuqinisekileyo uya kuya kwicala elingalunganga. Ukuba uThixo uyamphakamisa phaya ukude kakhulu ukuba ngaphezulu kunomntu wesiqhelo, phaya kulapho imibono nezinto ziqhekekayo, phaya kulapho ubukumkani bukaThixo bukhona. Iimbongi, abaprofeti kunye nabo bonke babebalelwa njengabaphambanayo. UYesu ngokwakhe wayebizwa indoda ephambeneyo. Wathi, siyayazi wena uphambene kwaye unedemoni. Ukuphambana kuthetha impambano. Jonga kuzo zonke imbongi nabaprofeti kwizigaba wayebalelwa ngokuba oku yakugqithisileyo ukuba uzama ukuzitsalela phezulu phaya umki akusokuze uphumelele. Ithabatha isandla esihlayo sisuka eluzukweni ukuba sikubambe ekupheleni phaya phakathi kwento ezilungileyo nezingalunganga. Kwaye ukuma kuzo iziphelo kulapho ujonga ngaphaya umhlaba wobulungisa. Emva koko kulayure kanye lathetha kwakho kwela xesha kanye likwalini eliphezulu phaya lathi, "Ndingulowo owema emkhombeni ngobabusuku nowenza imimoya namaza ayeke. Wathi, yima ngeenyawo zakho ukhalimele isaqhwithi kwaye siya kuthobela kanye oko ukutshoyo." Oko yabe isesi sigaba sesithathu solungiselelo oluzayo. Ibe inyukela ngasentla iminyaka kwaye kukhangeleka ngathi kukho into ethile eqhubeka inixhala yacinga, "Oh Musa, kodwa oko koko kanye ngqo akwenzileyo kwaye lona nguye kwakhona umoya wakhe ngqo kwakhona kanye ngqo, kodwa ndibe nabalinganisa basenyameni abaninzi omnye phezu komnye iyandoyikisa kwanje ukucinga ngayo, kuba uya kuba nako okuya ngokuqinisekileyo njengehlabathi usoloko kukho umxube wendibandini kwaye okwakulinganisa kwasenyameni fanele kuyilandela. Yakwenza ngemihla yakhe, yakwenza ngemihla kaMoses, iya kwenza kuyo yonke imihla, iya kuyenza kulo mhla xa umoya oyingcwele uzama ukwenza umsebenzi. Kodwa futhi ukuba umntu ungokamoya, ulinganiso lwasenyameni lugqamisa nje into eyiyo oko esona sihlabo sikaThixo. Kwaye ukuma phaya ngela xesha ngapha kamba ndazindala Nkosi Thixo mdali omkhulu wendalo, ndiyakholwa ukuba nguwe othethayo. Akukho nalinye ixesha owakhe wandibonisa nantoni na eyayingalunganga, kwaye akukho nalinye ixesha wakhe wena wandenza ndatsho nantoni na kuphela oko kuya kwenzeka. Ndathi, "Ngoko ke ndithi kwisaqhwithi esivunguzayo, yiya kwindawo yakho, buyela emva, ndiyeke le ndalo." Kwaye yayiyalela ukuba ilanga liya kukhanya kwezi ntsuku zine zilandelayo. Yela amadoda afumane iimbasa zawo kwaye ingawanceda azifumane kwaye aphume kwezi ntaba. Kwaye iNkosi uThixo onguyena mgwebi wam ngale ntsasa laa mvula nezinto zaphinye ngesiquphe sexesha kwakungekho nantwana yayo ndajonga kwaye kwakukho umoya usuka kwenye indlela ukunqumla umphezulu wentaba waza waphakamisela phezulu loo mafu ngolwa hlobo. Nje kwimizuzwana embalwa ilanga laphuma umphezulu kwaye lakhanyisela ezantsi nje kakuhle kangangoko lalinokuba na nje into ekwanye eyayenzayo eJamani. Niyalikhumbula ibali eJamani xa amagqwirha ishumi elinesihlanu kwicala elinye lasika lathabatha isikere lasika usiba lolatha ngasemva ngale ndlela kwaye ema phaya esenza ukuphinganisa kwawo kwaye esithi aya kubhudla intente imke yabantu abangamawaka alishumi alinesithathu kwaye umzalwane Arkanbright wayemi phaya kwaye nako kusiza isaqhwithi ilifu lisiza kanye phezulu. Ndema phaya ngakumzalwane uLoster abaninzi benu bayamasi umJamani ozalelwe eMelika apha engumtoliki wam phaya kwaye wema kanye phaya ndathi, "Sukukutolika oku." Kodwa ndathi, "Nkosi Thixo, undinike umbono kwaye wandithumela eJamani. La magqwirha azise esi saqhwithi, unguThixo wendalo, makwaziwe ukuba unguThixo. Akukho namnye kuphela ngosiqondayo isiNgesi kwaye babekho baninzi phaya ababesazi endandithetha malunga nabo. Kanye ngoko intente yaphakama ngolu hlobo kunye nabantu abangamawaka angamashumi amathathu phantsi kwayo uchumachuma ngolwa hlobo yazinza aze amafu neendudumo zagquma. Ngaphantsi kwemizuzu emihlanu ilanga lalikhanyisela kanye ezantsi oko xa malunga newaka elilishumi elinesihlanu lamaJamani leza kwinkosi uYesu Kristu. "UsenguThixo, usenguThixo nje kangangoku wayesoloko enguye. Nje njengoko ndandimile phaya kulanduli kubhuma malunga neentsuku ezine kumva nabani phaya uyayazi inyaniso. Kwakungekho nalinye ilifu esibhakabhakeni kusukela kulaa yure iintsuku ezine. Xa ndehlayo Ndaza ndahamba ndemka ndayokuthenga amafutha emoto xa sasiphuma entabeni. Ndathi, sibe somile kakuhle. Wathi, ewe, kube komile. Ndathi, wathi, besijonge isaqhwithi ngenye imini. Sifike, kodwa asazi, into iye yayeka. Yabona lehla ndaya kwelinye icala leColorado ndamisa ukufumana amafutha emoto uBilly Paul unyana wam emva phaya sasikunye. Ndathi masijonge ukuba iyekile apha. Ndaza ndaqhuba ndangena. Molweni kusasanje. Sasa saqalisa ukuthetha nendoda. Yathi molweni kusasanje. Kwaye ya ndathi ngokuqinisekileyo imini entle. Yathi ewe ilanga elidakaza liyaphuma lishushu kwakhona. Yathi ngokuqinisekileyo liyasitshisa ngalo eli xesha lohlobo. Ndaze ndathi ehe, ndathi kulungile oko konke kunqumleze isizwe. Yathi ehe, ndiyaqonda. Ndaze ndathi uyakuba phantse lelo xesha lesaqhwithi senu. Yathi uyazi into. Yathi onke amaphepha unomathotholo nayo yonke into engenye ithe isaqhwithi siyeza ngenye imini aza amafu afika. Saze isaqhwithi saqalisa kwaye konke ngaxeshana asazi kwenzeke ntoni kuso semka sonke usenguthixo de kangangokuba uthixo wayesoloko enguye. Kodwa ingathini indoda itsho ezo zinto ngaphandleni uthixo ayixelele kuqala ukuba itsho. Yabona hayi ukuba phantsi kwempembelelo kodwa uyakwazi oko ukuthola ngoko kwenze. Kodwa linda sukuzama ukuthi o leyo yindlela abantu abaninzi liyacina kwaye izipho zikathixo. Linda ukuze wazi ukuba yiyo, wazi ukuba nguthixo. Yabona linda de izwi lize kwaye ulive lona kwaye ulazi lona ulibona lona. Emva koko unganakho ukuthi uitsho inkosi. Ukuba asingo itsho inkosi ngoko yimpembelelo yakho koko umntu othile ongomnye akucingayo. Abantu bacela abantu ndithole oku ndenzele oku ungayenza njani. Ukuba unyanisekile ngothixo ade uthixo akuxelele kuqala ndingakuxelela njani utsho uJack Ma kwaye uJack Ma akathethanga nto kum. Yabona kufuneka isuke kuthixo kuqala hayi impembelelo. Ufanele ibe nguthixo kwaye emva koko iyakwenzeka kuba ngoko inguitsho inkosi. Ngoku wonke ubani akasayi kuba nako okuya. Hayi mhlekazi, ayisayi kuba ngala ndlela, ayizange ibe ngala ndlela, ayisokuze ibe ngala ndlela. UThixo uqubisana nomntu ngamnye. Wayenza ngemihla kaNoa, wayenza ngemihla kaYoshua, wayenza ngemihla kaMoses. Wabe esolo akazange wenza inkulu, ibe ingumntu omnye, kuba abantu ababini abafani. Akukho xesha, yabona, kazange enze ngakumbi. Kodwa wonke ubani akuzange kufuneke abe nguMoses. Babengayiqondi, balandela nje. Kwaye umoya oyingcwele, ukuba indoda ithanjisiwe nguThixo, iya kukukhokelela ekulandeleni umoya oyingcwele kunye neBhayibhile. Kuba ngulowo owenza ezi zinto, uYesu Kristu ekwimo kamoya oyingcwele esebenza ebantwini. Ngimile phaya. Ndaqalisa ukubuyela emva ukwehla ndema phaya ndalila. Andibanga nakho ukuyinceda ukubona oko kwenzekileyo kanye phaya ngesiquphe. Kwaye abazalwana phezulu phaya ngoku babe bangaphi ababekho? Ingaba ukhona othile apha? Ndiyamazi uFred Sotman kunye nabo balapha babe phezulu phaya. Hayi uFred waye kunye nam kwenye indawo. Ingaba ukhona othile apha ngoku owaye phezulu phaya? Ingaba umzalwane uBanks Wood kunye nabo khona apha okwangoku? Ngaba ukho nabani na apha ngaphandle koBilly Paul owaye phezulu phaya? La makhwenkwe asandula kumka ehe kunye nomzalwane uWood nomzalwane uTaylor okanye ndilibele igama lomnye umzalwane. Abane okanye abahlanu babo babemile phaya. Aba bazalwane apha umzalwane uMartin wayesandula kumka wemka ngosuku olungaphambili ngenxa yesaqhwithi sisiza. Niyakhumbula nonke isaqhwithi usasazo bathi lwalusiza. Ngoku uthini? Nahlangana nalo, nahlangana nalo. Emva koko ngokuqwalasela ndimile phaya ndacinga kuhle ndiyaqikelela ndiyakwehla ngenduli kwaye ndenza isithembiso kuThixo. Iminyaka embalwa eyagqithayo ndiphume kunye nevangeli engcwele yamadoda angoosomashishini ukuba andiyi kudubula silwanyana ukwenzela omnye umntu ngaphandleni kokuba yimeko engxamisekileyo. Bendingayi nje kuyenza loo nto kwaye ehe umzalwane uJack Palmer ingaba ulapho? Umzalwane uJack wayesuka eGeorgia uqhele ukuza apha. Wayemile phaya kwaye ubusuku ngaphambili wathi, zalwane uBrenham ufumanele ichama kwaye bethu ndandiniki nanje ngokuba ndiyazi ndenze isibhambathiso andiyikuyenza loo nto isine okanye isihlanu seminyaka eyagqithayo kuba ngala nyaka ndabulala ishumi elinesithoba lomhlambi we-elk dodwa nje ukwenzela wona madoda angoosomashishini aye ahlale ancokole ngeshishini lawo bekufanele ndihambe ndiye kubabulalela izilwanyana kwaye oko akuzange kukhangeleke njengokundifaka kwigumbi lababulali kodwa andiyi kuyenza ndiyakubasa apho ikhoyo kodwa andiyi kuyidubula ke ndamthembisa uThixo andiyi kuyenza laa nto ke ngoko ndaba nayo ndayishiya indawo ndabuyela emva ndaqalisa ukwehla ngenduli laza izwi lathetha nam laza lathi kutheni ungahambi nam nje ndaza ndathi Nkosi Thixo ukuba lowo nguwe ndiyayazi ukuba kuphela kwesandla sikaThixo esinokususa loo mafu nokwenza oko ukwenzileyo apho laza ilanga elishushu lakhanyisela ezantsi lisomisa ihempe yam kwaye umphunga uphuma kuyo ndaza ndathi enkulu indlu yecawe ihlathi elingekachukunyiswa ndiyazi ndaza ndathi ndiyakholwa ndiyakunyuka ngale ndlela nkosi ukuba akunandlela iyethile bendifuna ukuya phaya ndize ndime nje okwemizuzu embalwa ukwenzela isikhumbuzo esincinci umfazi wam yolwethu lokuqala nokuphela kwalo uhambo lwabasandula kutshata ndiyazi okokuba sakhe saba nethuba lokuhamba kwaye ndamsa uhambo lokuzingela kwaye naku ndilapha ngalo nyaka kwakhona ndizingela kunye naba bazalwana kwaye yena esezantsi ethusana ezama ukugcina izinto ziqhubeke ndaza ndaqalisa ukuhamba ndisehla ngalaa ndawo ndaza ndangena ekucingeni ngoku oku kuza kuvakala ngokungaqhelekanga kakhulu kwaye ndiyakukhawulezisa kuba ndiyayazi inkonzo yenu iqalisa malunga neshumi lemizuzu kwaye ke ndandisehla apho ngaloo ndawo kwaye ndandicinga andazi kutheni angazange atsho kwalizwi kum malunga nokuya naphi na kwaye ngale ntsasa ndifuna ukunixelela okwenzekayo kwimizuzu embalwa wonke umntu kufanele acinge oku ndicinga akukho mfazi ehlabathini onjengomfazi wam ungommangalisayo nje umntu omncinci onentlonelo ohlala ekhaya wasoloko esenza iimpahla zam zisoloko zilungile kwaye ndiyakuphuma ndimke ndiye kuhambo yonke into ndingene ndithi ndimtsala kancikane ndithi ndingumyeni wakho ndingaba ungumfazi wam kunye nolo hlobo ndize ndiphuze abantwana ndiguqe phantsi ndibe nomthandazo ndize ndinxibe iimpahla zam ukwenzela ndingaphulukanyi nengqondo yam phantse ngenxa yezihlwele nezinto ndisuke ndiye kuloba okanye ekuzingeleni ndimke kuye uye wafuneka ayinyamezele yonke yedwa ngokunokwakhe ndaze ndangena ekucingeni kuhle mhlawumbi xa ndisekhaya kuphela kwento endasoloko kuphela kwento endiyaziyo nguThixo kunye nelizwi lakhe kwaye ndisoloko ndithetha ngalo kwaye ndandisiya phaya yaze ingcinga yafika kum yathi kulungile mhlawumbi uya kuvumela uhambe ukuba kugcina abantu kude kunye nanjalo njalo ngolwa hlobo kwaye usenokuba seluxolweni kancinci xa ungekhoyo ndaza ndaqalisa ukukhapha laa ngcinga ndathi ngolwa hlobo kwaye xa ndakwenzayo ndabona imisebe ebusweni bam kusukela malunga neveki ubudala kwaye yayingcono kunesiqingatha sobungwevu ndacinga bill nje uba uyayazi apho uya khona uya kanye ekuphumeni ngoku uyabona uyaguga kwaye sowugqithile kulaa mda wamashumi amahlanu ke ndandicinga nje oko ndihamba kunye nompu wam udinga egxalabeni lam ndihamba ngolwa hlobo kwaye ngesiquphe into ethile yenzeka ikhangeleka kuwo wonke umqathango ndandiyinkwenkwe kwakhona andiyazi ngokusengqondweni kwenzeka ntoni okanye yayiyintoni ndaze ndajonga ndimi phambi kwakhe kwaye nankuya phambi kwam kwaye nankuya wema kanye ngendlela awayeyiyo xa ndamtshatayo ndabeka umpu wam phantsi ndahlikihla amehlo am ndajonga kuye kwaye wakhupha iingalo zakhe ngolu hlobo wajonga kum ndathobisa intloko yam kuba ndandisenyuka ndisiyela encinci inkumbulo yesikhumbuzo seminyaka satshatayo ndime ecaleni kwaloo mithi imfumba yemithi emincinci phezulu phaya ukurhwashazela kwezirhubuluzi nde kanye phaya kwakuphezulu kumatyholo asentla xa sanyuka saya e-Adirondok kwaye soloko ndinyukela ndisiya phaya qho kumashumi amabini anesithathu osuku ku-Okthobha xa ndiphezulu phaya kwaye nanko elapho kwaye ndandiwubeke phantsi umpu wabo ndajonga phaya ndaze ndema umzuzu ndaze ndathobisa intloko yabo ndajonga ngasemva kwaye wayesamile phaya ekhuphe iingalo zakhe ndaze ndacinga ngokuqinisekileyo kulukene nengqondo yam ndajonga kwakho ndacinga kutheni oku kube kuko naku ndilapha umfo osemtsha ndajonga ezandleni zam ndaze ndathi ndinkosi uxanduva lwam ehlabathini ukuzisa umyalezo wakho ngokuqinisekileyo oku yinto ethile eyenzekileyo kum aze ndajonga kwakhona kwaze emva koko yanyamalala ndaza ndachola umpu wam ndawubeka egxalabeni lam ndaze ndathi mhlawumbi nguwe owenza ndazi esi sizathu iyayophula intliziyo yakho xa mna kufuneka xa ndingenayo ndize ndiphume ndiye kuzingela kunye nezinto ngolwa hlobo kodwa njengoko ndaqalisayo ukuhamba ndothula umnqwazi wam kwakhona ndathi thixo ndiyayazi ukuba wena ulapha akukho ntandabuzo engqondweni yam kuphela ulapha kwaye ndiyakukholelwa wena lonke ilizwi wena wenza elalanga likhanyisele ezantsi kumqolo wam ungulowo owenza ezi zinto ungumdala ndiye ndazilazila kakhulu khangeleka ngathi ndiyoyika ukubamba ndiyoyika ndiyakwenza into engalunganga ndathi kukho into enye endiya kuyicela kuwe uyenze unqula umthwalo entliziyweni yam akukho sidingo kum sokuzama ukuvuma izono kwakhona ngokuba iminyaka emihlanu bendisoloko ndikhala kuwe yintoni endiyenzileyo ndixelele yintoni kwaye ndandinyuka indulu encinci ngoko kanye kufuphi apho ndandiza kuma okwemizuzu embalwa nje ukubulela inkosi ngomfazi wam kunye nomtshato oyimpumelelo athe uThixo wasinika wona kunye nothando esinalo omnye komnye ngayo le minyaka kunye nabantwana bethu ndikwenza oko qho kusuku lwamashumi amabini anesithathu ku-Okthobha kwaye kwakukho ukurhwashazela kwesirhubuluzi malume ou ishumi le intsha ukutyeba yeza yenyuka ngolu hlobo yaza yemka uhlobo lwe-L yaza yenyuka kwaye nje ngokuba ndandinyuka induli ndaba nokutyhafa kakhulu ndaze ndayama ngalamthi ngolwa hlobo kwaye ndandinakho ukuva into irhwashaza emagqabini nje umzuzu ngoku amagqabi aye omi ndandihambile phaya malunga namakhulu amathathu okanye amane omgama ndaze ndajonga yayingamanzi ephuma emehlweni am esiwela phantsi esihla ngeendevu ezingwevu ukuya emhlabeni ndathi ow thixo onjani umsileli endinguye kwaye ndimile phaya kulameko ndathi ndiyathemba ukuba uya kuba nenceba kuye ndathi andifanele kucela nceba ndathi ngenye imini ndiyazi ndiba yingwevu kwaye ndifanele ndihambe nkosi kwaye ndiyaqikelela abantu bacinga iphambene kodwa ndifumana uthixo phandle kwezo ndawo apho kulapho inene kum yona nje inene njengoko injalo kanye apho kwaye ngokuphandle ngokungaphezulwana kuba yabona nonke kuni ngokwahlukeneyo phaya ikhangeleka ngathi ndimi nje kunye naye ndedwa ndingathethi namntu kuphela yena kwaye njengoko ndandimile phaya ndeva ukrwashakrwasha ndaze ndabuphakamisa intloko yam kunye nehempe ebomvu ndiyinxibile ngoku kunye neqesha libhijele umnqwazi wam ityhefu ebomvu ibhijelwe komnye waloo minqwazi yasentshona ndaze ndabhekabheka kwaye naku kumi amabini amathathu amaxhama emile kanye ecaleni kwam ndahamba nje ukuya phaya mna kuleya ibomvu konke okuya kudubula ngaphaya amadoda alikhulu ayedubule amatyeli angamashumi amane ndiyaqikelela kutheni ngokuqinisekileyo babewasasazile kanye ngoku kodwa babengayenzanga ema nje aze ajonga kum kwaye inyama entle amabini akhule ngokupheleleyo amathole kunye nemazi yexhama yaza into ethile yathi kum nalo ixhama likamzalwane u-Evans elinye likamzalwane u-Welsh nelinye lomshumayelo wasewisi phaya koko ngokuchanekileyo ethe inkosi uThixo yakunika kona ngoku awana kuphuncuka akukho ndlela yayo yokuyenza loo nto ndandinompu ujinga egxalabeni lam kanye apho kwaye ngaphambi kokuba abe nokuphethuka ndiya kuwabulala umathala yabona ngolwa hlobo ngaphambi kokuba abe nokushukuma ayesezandleni zam ngqo kwaye ndacinga nangaya ndeyisithathu ulula ukuwaqengqela ezantsi endulini apho emva koko ndawathabatha ndiwakhuphe ndaze ndacinga oko iyakuba lula kakhulu naso isithathu emva koko sibe nako ukugoduka ukusuka phaya sithabathe size siphume ezintabeni kwaye njengoko ndandijongile kuwo phaya ayemile ejonge kum nje ngokuzola malunga neshumi elinesihlanu lomgama amashumi amabini kuhle ndema nje bhunxa kwaye andiyazi nokuba nina bafo niyalizingela ichama okanye hayi kodwa awaqhelekanga xa wona aka okanye awaqinisekanga ayakwenza iinyawo zawo ngolu hlobo hamba aze emva koko andijonga ndacinga ke nantsiya kuphela kwento nje kugibisela umpu wam kwaye wona amkile ndaze emva koko ndakhumbula ndathembisa uThixo ukuba andisayi kuyenza loo nto kwaye ndayikhumbula oko ndacinga hayi andinakuyenza loo nto ayilunganga ndathembisa uThixo ukuba andiyi kuyenza loo nto kwaye xa wenze isithembiso hlala naso uThixo ukulindele uyena kwaye phaya ndacinga kuhle nje ngokugqibeleleyo ezandleni zam kodwa ndamthembisa ndikuyenza ndathi hamba mama ndabatha abantwana bakho uye ematyholweni yonwaba ndiyakuthanda oku nam usezandleni zam kodwa andizukubulala kwaye abusondela kancinci okunjani ukungaqheleki oku ya kwixhama kwaye ebesaya kundijonga niyayazi kwaye ajike iintloko zawo kwaye mna ndimi phaya nxibebomvu kunye nompu umi esandleni sam kwaye asondela kakhulu ngenene de aphantse ndandinakho ukuwondla ngokusuka esandleni sam kwaye ajojise nje phaya kwimizuzu embalwa aphethuka aya emva indawana encinci ama abuya kwakhona into ethile yaqhubeka isithi asezandleni zakho ngqo asezandleni zakho ngqo inkosi iwabeka ezandleni zakho ndathi kodwa ndathembisa ukuba andiyikuyenza kusukela ngoko ndacinga uyazi ngelinye ixesha udavide wakhokelelwa kwakwelo cala apho uyowabi wayelele khona kwaye okanye ukumkani usawule wayelele khona waze uyowabi wathi kuye wathi inkosi imnikele ezandleni zakho kodwa wathi uThixo ukwalele ukuba ndichukumise umthanjiswa wakhe yabona kufuneka uqaphele xa wenze isithembiso ndaze ndathi ndathembisa uThixo ukuba andisayi kuyenza ke andisokuze ndathi mama thabatha abantwana bakho uze uye ematyholweni andizukukhathaza usezandleni zam ubungenakuphuncuka ukuba ubufanele kodwa andizukwenzakalisa yiya ematyholweni aze abuyela emva kwakhona kanye ukundijikeleza kwaye ngema phaya ndaze ndacinga yintoni lena into engaqhelekanga ndingumntu wendalo ndibukela uThixo kwindalo ukutshona nokuphuma kwelanga kukufa ubomi ukungcwatywa ukufa uvuko kwakhona yonke into njengemithi indlela uYobhi awatshoyo malunga nokuzimela engcwabeni uya kundigusa engontsini kwaye ubone incindi ishiya imithi ize yehlela engcwabeni leengcambu ize inyuke ibuye entlakohlaza uvuko yonke into ithetha ngobomi kunye novuko kwaye njengoko ndandimile phaya ndiwabukele bona asondela kakhulu aza emva koko aphethuka ahamba aya ematyholweni ndaza ndema nje phaya nje ndisisimumu ngohlobo kwaye xa emkayo elazwi ndathetha nje kwakhona elalanga likhanya kumqolo wam lathi usikhumbule isithembiso sakho akunjalo ndathi ewe nkosi ndiyasikhumbula isithembiso sam ndiyayazi lowo nguwe andikwazi ukukubona wena nkosi kodwa wena ulapha ndaweni ithile ndathi andikuboni wena kodwa ndiyaliva izwi lakho ndiyayazi ulapha lathi usigcinile isithembiso sakho usikhumbule esakho isithembiso ndiya kusikhumbula esam nam andisayi kukushiya ndingasayi kukuyekela Oh bethu andizange ndizive ngohlobo olunye kusukela ngoko nehla entabeni yonke imva kwemini umbono emva kombono wenzeka usenzeka ndiyehla ikhangeleka yonke into ngathi ibe yahlukileyo kusukela ngoko umthwalo umkile malunga xana ulungiselelo lwafika okokuqala kum kunye nemvakalelo isandla somntu into eyayiyo yayibubomi kubo kwaye siyayazi indlela eyahamba ngayo ngobunye ubusuku eCalifornia ndandimi kunye nosapho lakwamaliki umzalwane umo uyakhumbula kunye nomzalwane ubrown usapho lakwamaliki kwaye inenekazi elincinci laliza kuba nomlenze odumbileyo owenziwa luzalo losana kwaye ndamenza wakhupha isandla sakhe ndathi nantsi uyabona ukungcangcazela kwayo yabona ndaza ndathi wena uza kudunjelwa ngumlenze ndathi sele isebenza kuwe kwaye lwayenza phantse lwaphulukana nobomi bakhe waza wathi umzalwane umaliki kum wathi mzalwane ubrenham ukwenza njani okuya ndathi andiyazi andinakho ukukuxelela ukuba injani nguthixo ke ndaze ndaphakamisa isandla sam ngolwa hlobo ndathi nanko umfazi wam ndiyayazi akukho nto engalunganga malunga naye beka izandla zakho phezu kwezam sithandwa kwaye wayenza kwaye nalo ithumbi lincangcazela ebufazini ndaza ndathi sithandwa unethumba sithandwa umadlala obufazi waze wathi andiva nto ndathi sithandwa nantsi esandleni sam phakamisela phezulu isandla sakho wasiphakamisela phezulu emva koko wasibeka phantsi uyayibona kuhle xa semkayo sagoduka safumana olunge kakhulu ugqirha osisihlobo ndandihamba isikolo kunye naye samsa ezantsi uxilongo wathi billy akukho nto engalunganga malunga naye wathi uphilile akukho thumba phaya ndathi sam andifuni kuthandabuza ilizwi lakho yabona ngokuba umxilongile kodwa kukho ithumba phaya wonke umntu ngaphaya kwesithathu okanye isine seminyaka xa ndifumana unyango lwam xa ndisiya ngaphaya kweelwandle uya kunye nam kwagqirha kwaye xa yayiyo zange ayibone kwaye malunga neminyaka emibini eyagqithayo ndeza ngenye imini ngoku mandichaze yonke inyaniso yabona akufuni kutsiba nanye into kufuneka uchaze yonke inyaniso kwaye ndiluchazile kuwe uthando lwam kumfazi wam kodwa noko kufuneka siziqaphele ezo zinto ndinixelela inyaniso ubawo wasezulwini lo olingqina lam apha ngoku iyayazi inyaniso oh endlwini indlela eyiyo nje okuya kunye nayo yonke into kusizana lwento encinci esekuguqukeni kobomi ngeli xesha ukuyeka ukuya exesheni kwaye kwiqela leminyaka egqithileyo malunga nesibini seminyaka edlulileyo xa sasinogqirha waze ugqirha wafumana ithumba kwicala lakhe langasekhohlo lalikhulile malunga nomlinganiselo wenqoba wathi mandikuxilonge oko kwakhona mzalwane ubrenham wathi malunga neenyanga ezintathu ukuba oko kuya kukhula fanele iphume kulungile ngoko sa kodwa ngaphambi kokuya ndinento endifuna ukunixelela yona ndikulibele oko ngenye imini ndangena kwaye ukusuka endlwini kwaye ndandingena ndiyokwenza into ethile ndaze ndaguquka ndaphuma ndaza ndathi wathi ungaya nam edolophini billy ndaze ndathi hayi khona ngoku sithandwa waze wathi uza kwenza ntoni malunga nobheki ethile ethile ndathi kulungile sithandwa andazi nje emandikwenza kwaye kwakukho into ethile ephumayo kwaye wayephakuphaku kakhulu engenakho ukuzibamba abantu endlwini ubusuku bonke kwaye njengobusuku bangaphambili qu nangentsimbi yokuqala ekuseni kwakungena abantu ekujikelezeni indlu ekujikelezeni iifestile nayo yonke ke wayephakuphaku kakhulu kwaye watsho into kungokutshawuza awayengafanelanga ukuba wayitsho yabona wathi ngoko billy usoloko ungekho kwaye ndifanele ndikhathalele aba bantwana ngokwam wathi akukhe ube lapha asikwazi kuthabatha izigqibo sobabini uye ube ngaphandle ungabikho waze waqalisa ukulila wangena wavala ucango kwaye apho ndathi oh usizana lwento encinci ndathi bethu fanele ndaze ndaqalisa ukuphuma laze lathi funda kwizikronike zesibini amashumi 22 kwakuxa umiriam wakhalimela umoses ngokutshata intombi yomtobhiya kwakungcono ukuba uyise wayetsicele ebusweni bakhe kunokwenza oku kwaye ndabuyela emva ndangena ndathi sithandwa uthethe into engalunganga kwaye wayelila ndathi uthethe into engalunganga sithandwa uthixo uza kukwenza uhlawule ngayo ubungafanelanga ukwenze okuya ndikrazukile ngokwam ubungafanelanga ukutsho okuya waze wathi kulungile bill ndikrazuke kakhulu ndaza ndaphethuka ndabuyela emva kuba ndayazi wayengekho kwimeko yokuyamkela ke ndabuyela ngaphandle kwaye uvavanyo olulandelayo malunga nenyanga emva koko lwabonisa ithumba kunyaka ophelileyo nali lisiza kwakhona xa wazamayo kwakhona ngoku lalifike kumlinganiselo weorenji ugqirha wathi sukumyeka thuba lide kwakhona ufuneka utyale okuya usekukhuleni okukhawulezileyo kwethumba liba yingozi kuba liyagcwala lize libambeke ecaleni ntono yakuyenza ndathi gqirha sinokholo kuthixo andizange ndiyitho ebandleni okanye nantoni ndayiyeka nje yahamba aqalisa ukuthandaza ndaza ndathi ngosithixo incede nceda ndiyathandaza ukuba uya kusinceda kwaye ukuqhubeka ngolwa hlobo ithumba lakhula likhula emva koko xa semkayo ukuya ethusana ugqirha wethu ekhaya wathumela ilizwi kugqirha osisihlobo sakhe phaya wathi ukuba uze ulithathe eli thumba kunkosikazi Brenham kube kanye wathi ukuba akuyenzi liza konakalisa wamxelela wathi ithumba sele likhulile ngunyaka kusukela kumlinganiselo wenqoba kude kube kumlinganiselo wembambusi liye laba likhulu kakhulu naliya lilapho lityhalele ecaleni lakhe ngolwa hlobo kwaye ngenye imini akalihoya wahamba ndathi zama sithandwa salila sacela yonke into akwabikho nto yenzekayo emva koko wayehamba kwafuneka amke va masibona izolo ehe izolo waya kugqirha okokugqibela ndathi kulungile ndikuthiyile ukuyenza kodwa mhlawumbi uya kufuneka sinikezele kwaye emva koko sithandwa uya kufuneka nje unikezele kuba wenze likhuthwe kuba liya lisiba likhulu ukholo lwethu alwanelanga ke usuku phambi kwezolo ngaphambi kokuba ndimke ndisazi wathi ungandifoneli ye kube semva kokuba ube nenkonzo kamzalwane uJack ngoba busuku emva koko undixelele sobuluni lomhlangano ubunawo nokuba bangaphi abantu abasezantsi eShreveport emva koko wathi ndiyakukunika oko ugqirha akutshiloyo ndathi kulungile sithanda aze ndabeka izolo usuku ngaphambi kwezolo xa ndaqalisa ukumka phaya endlwini ndangena ndaza soloko xa sisimka bonke abantwana kunye nathi sonke siyahlangana size siguqe phaya egumbini sithandaza kwaye inkosi sixelela inkosi xa ndisiya ngaphaya kwelwandle ndithi nkosi uYesu gcina usapho lwam kwaye bayandithandazela ukuba uThixo andincede ukuze sibe nokuhlangana kwakhona emva koko bonke abantwana baqalisa ukulila kunye nezinto niyayazi kuba niyazi kuba njani thetha ngomongameli uKennedy edutyulwe kuye kwafuneka ndikhusele amatyeli amaninzi ekudutyulweni ngesibonisi ukude kwaye mhlawumbi kwamathathu okanye amane amakhulu omgama ukuba kude ngexesha lasebusuku banakho ukubona nje ngohlobo olukwalunye benakho emini ngento yokujonga ebusuku kwaye ndiye ndaba kumazwe amakatolika apho iintlavini nayo yonke into ezantsi eMexico phaya apho bazithumela emva phaya baze bathumela ilizwi umyalezo ngocingo ubhalwe ngento yonke siya kukufumana ngobusuku kunye nanjalo njalo ngolwa hlobo ukungena nokuphuma kwaye bendikukhangela kwaye mhlawumbi ndiya kuyifumana ngelinye ixesha konke kulungile kodwa nento eya kundigcina xa elaa xesha lifika yabona kwaye ngoko xa ndaqalisayo ukumka kwakhona ndizihambele ngenye imini ndaguqa phantsi usuku phambi kwezolo kwaye ndaguqa phantsi egumbini ndaza ndabhekabheka ndandiphaya iqela lentsuku lindedwa kungekho mntu endlwini ndaza ndathi bawo wasezulwini ndiyathandaza ukuba uya kuba nenceba ngoku kwaye undincede ndiyehla ndiya eShreveport ukuya kwenza yonke into endinakho ukunceda ubukumkani bakho ndathi mangaphi amatyeli apho inkosikazi yam kunye nam siguqe apha egumbini ngolu hlobo siyathandaza kwaye namhlanje ndimkhumbula kakhulu ndaze ndathi ngomso uyangena kwaye mhlawumbi andisayi kuba nakho ukugqiba imihlangano yam ukuba mhlawumbi uya kuthatyathelwa esibhedlela ngenxa yelithumba likhulu esithe sakucela wena ulisuse. Likhule lakhula ngengoku kufuneke lisuswe kwaye ndithi ndiyakubongoza wena ndaza ndathi, Nkosi, ukuba uye watsho into engalunganga xa phaya ndandikrazukile. Ukuba uye watsho into engalunganga ndathi, Nkosi, cinga nje akazange nangaxesha linye atsho nanye into kum ndisiya emihlanganweni yakho. Ndathi, wena uya wasoloko esenza iimpahla zam zicoceke kwaye zilunge kwaye andibambe ngesandla aze alile athandaze athi, ukuba nje ndingenza into ukunceda Inkosi. Ndaze ndathi, khangela kwimeko yakhe Nkosi kwaye musa ukuyenza. Musa, nceda, Musa Nkosi. Ndaze ndathi, Thixo, mncede, ndiyathandaza ukuba uya kuba nenceba kuye. Kwaye ukuba kufanele aye kwityando, mncede kulo. Nkosi, ukuba ndiphulukana naye ngoku, andiyazi ndiya kwenza ntoni. Ndiyindoda endala, kwaye bona abantwana abancinci kufuneka bekhulisiwe. Kwaye yintoni endingayenza? Yiba nenceba kuye Nkosi. Uyayazi indlela endimthanda ngayo. Ndaze ndathi, ndiyathandaza nje ukuba uya kumnceda. Kwaye njengoko ndandithandaza ndeva into ethile isithi, yima ngeenyawo zakho. Ndaza nje ndaqhubeka thandaza kuba ndacinga mhlawumbi ndikucingile oko. Kwaye njengoko ndiqhubeka ndithandaza into ethile yathi, yima ngeenyawo zakho. Ndaza ndayeka ukuthandaza ndajonga phezulu kwaye umfanekiso kaKristu lowo andizange ndakhathalela umfanekiso kaSalman. Ndithanda umfanekiso kaHoffman intloko kumashumi amathathu anesithathu niyazi. Kwaye ndinomfanekiso wayo kuba xa ndambonayo yena embonweni ngelaa xesha leyo nje indlela awakhangeleka ngayo. Kwaye nanko inguwo ndawulungisa ukuze abe nokujonga kanye kum xa ndandithandaza kulo mfanekiso. Kwaye ndakhangela phezulu phaya naze ndakhangela emfanekisweni ndaze ndabhekabheka macala onke ndacinga, ibiyintoni leya? Yima ngeenyawo zakho. Ndacinga, kuhle, ndiyakuma ngeenyawo zam ndaza ndema ngeenyawo zam. Kanti elaa zwi likwalinye elathetha phezulu phaya endulini ngoba busuku lowo mnye osoloko esiza. Ndathi, Nkosi Thixo, ingaba ibinguwe obethetha nesicaka sakho? Wathi, thetha nje ilizwi kwaye akusayi kubakho thumba. Ndema phaya ithutya kuzilungisa. Abaninzi benu bayayazi khona apha kwaye abantu emnqubeni bayayazi ibiyintoni ukuba wayenalo. Ndathi, emva koko ndathi, egameni lenkosi uYesu Kristu okokuba elaa thumba liyakusuka kuye. Belimkhathaza kakubi kakhulu, wayesebhedini ezintathu okanye ezine iintsuku kunye nalo. Ndathi, abasokuze bafumana nophawu lwalo kuba inkosi uThixo wam ongumdala onakho ukumisa imimoya nezaqhwithi kwaye akhalimele iilwandle kwaye azise okuya ungumdali wamazulu nehlabathi. Kwaye ndiyamthanda kwaye ndiyamkholelwa kwaye ndiyakholelwa kuba eli xesha ngoku liyasondela xa ezi zinto kufuneka zibe njalo. Kwaye wena onakho ukudala unomatse uze umbeke abe khona, ungathabatha utshaba ulikhuphe ekubeni libekho. Ndathi, xa umtyhuli wazibhijela kuqhwithela, imimoya yindalo kaThixo, amanzi yindalo kaThixo, kodwa umtyhuli ungena kuyo. Yiloo nto eyenzileyo uze ubeke ukuxhuzula elwandle ngolwahlobo. Ndathi, ungalizolisa kwaye wena unakho ukuzolisa okuya, ungasusa ithumba emfazini wam. Ndaza ndathi, yenzekile kanye ngoku, alisokuzi liphinde lifunyanwe kwakhona, kugqityiwe. Ndaphuma phaya kunye nengqiniseko ndaxelela unyana wam kunye nomolokazana, sehla kwaye kubusuku obugqithileyo ndabalekela apha ngokukhawuleza ukuba ndibe nomhlangano. Ndaze ndabuyela emva ndamfowunela kwaye wayengazinto malunga nayo ngelo xesha, andizange ndimxelele. Kwaye xa wafowunayo wayevuya nje wathi, Dili, ndinento endifuna ukukuxelela yona sithando. Wathi, akukho nalunye uphawu lwethumba lishiyeke naphina, ugqirha uthe akabanga nakho ukufumana kwanto. Wathi, ndandivuya kakhulu kwaye unkosikazi Nomesh kunye nabaninzi oodade apha ababini okanye abathathu babo babe kunye nathi apha egumbini. Wathi, ugqirha uthe ingaba uthetha ukutsho andiyiqondi. Kwinyanga egqithileyo ibilithumba phaya umlinganiso wembambusi waza wathi, Nkosikazi Branham, qinisekiseka akukho nalunga uphawu lwethumba malunga nawe tu. Yinkosi uThixo wethu. Imini yombulelo, oh, enkosi Thixo zesipho sikaYesu Kristu esasipho siphakame kakhulu siso izo namhlanje naphakade. Leyo yinyaniso, andikholelwa ekwenzeni izifungo ngamazulu okanye ngomhlaba okanye nanto ingenye, kodwa ngeBhayibhile phezu kwentliziyo yam kwaye uThixo endimthandayo uyazi ukuba lonke ilizwi lokuya linyaniseka ngokwenene. Imini yombulelo, xa ndicinga ingomso endiya kuba nalo okanye iintsuku ezimbalwa ezizayo ndingafanela ndide ndishiye umhlangano ukuhamba, bendingena nokuthembisa abantu ukuba ndiya kubuya ngexesha leKrisimesi ekhaya kwenzela abantwana bam ukuba buyisela ekhaya kwakhona ukwenzela iKrisimesi, ndisazi ndincancazela ezantsi entliziyweni yam okokuba utyando lwalulindele umfazi wam kunye nethumba umlinganiselo wembambusi, kwaye nantso ilapho, kwaye kwa elo lizwi likaThixo elathi yitho okufunayo kwaye iya kuba ngalaa ndlela. Ndaze ndathi ithumba limkile, abasokuze baphinde balifumane, kwa limkile namhlanje, kwaye oyena ungcono umtyandi kunye nabona bangcono oogqirha ababekho kwaba basezantsi eTucson, Arizona, xa kwiintsuku ezimbalwa ezagqithayo kwakukho elikhulu ithumba ngolwahlobo, kwaye ugqirha okwamnye akabinakho nokufumana uphawu lwalo konke konke, waza wabhala umbhalo okhululekileyo ngolu hlobo lokokuba uNkosikazi Branham akanaphawu lwathumba naphi na konke konke. Oh, umbulelo kuThixo, lena yimini yombulelo kuwe. Ukwazi ngaphezu koko okokuba ngenye imini obabuso buncinci endathi ndabutshata phaya uzuko kuThixo, ngenye imini ezi ziva zobudala zokufa ziya kunyamalala, kwaye siya kuba phaya kwimfano yobutsha, kwaye kungasukuze kwakhona sibe badala, kwaye isipho sikaThixo ngoYesu Kristu somoya oyingcwele esithe sasizuza ngoku siso esisinika le ankile, kwaye khangela kuyo namhlanje zihlobo, nithetha ngabantu abanombulelo, sifanele sibe ngabona abanombulelo abantu kubantu bonke behlabathi. Ngaphandle kwempiliso, ngaphandle kwezi zinto ezenzekayo, yintoni? Luqobo oluqinisekisiweyo lokuba uThixo okwamnye ngendalo enye, intsika yomlilo ekwanye, ingelosi kaThixo ekwanye, uYesu okwamnye namhlanje naphakade wenza izinto ezikwanye ngentsika yomlilo ngegama elikwalinye. Enjani i-ankile yomphefumlo iqinile kwaye iqinisekile? Yanga iNkosi uThixo wezulu inganisikelela ngobutyebi wonke umntu, masithobiseni iintloko zethu. Nkosi, ndinombulelo kakhulu Nkosi, andikwazi emandikutsho, andikwazi nje ukuyivakalisa. Xa elaculo beliculwa ngethuba eligqithileyo kwaye bona abantu becula laa ngoma entliziyweni yam ukuxhuma nje luvuyo, kwaye ubungqina buza phezu kwentliziyo yam, kwaye ngoku kwawo wasezulwini wena wazi ezi zinto ziyinyaniso, wena waziyo ukusuka emazantsi entliziyo yam ukuba nokokuba okuya kwinyaniso. Andinasizathu Nkosi sokubaxelela nanto kuphela oko kulungileyo, kwaye ndiyathandaza Thixo okokuba namhlanje yanga intliziyo yam ingava ngemvakalelo ukubona bonke aba bazalwane bangamaKristu noodade apha abangabazalwane bam noodade kumakhamandela kaKristu bevuya kunye nam kumbulelo ngeqabane lam elincinci esindisiwe. Umhlaba udumisa uThixo, indalo mayidumise uThixo, mayithi yonke into enomphefumlo idumise uThixo, kwaye ibe nombulelo ngeli xesha likhulu esinalo. Thixo othandekayo wasezulwini, phaya ndibona kukho inkwenkwe encinci ihleli apha kwisitulo samavili, kukho nabanye khona apha abagulayo nabanesidingo, kwaye njengokuba unguThixo wosindiso lwemiphefumlo yethu, unguThixo ophilisa zonke izifo zethu neenkxwaleko zethu, kwaye use ngobu bungqina nje obunye okanye obubini xa beyidwelisa kumawaka okokuba othobekileyo umkhonzi wakho ukubonile wena uyenza kwaye uyenza kungekho nalinye ibala naphina kwaye siyayazi ukuba wena usenguJehova Jara kwaye sele ubonelele ngedini ukwenzela impiliso kwayena uThixo owasusa ithumba kwicala lomfazi wam usekangako ukuba nguThixo kanye apha eShreveport njengoko unjalo eTucson kwaye noko ndandizimayili amawaka amabini emayili ukusuka kuye ngela xesha ndiyakuthandaza Thixo ukuba ubukhona bakho obungcwele uya kuzalisa lo mqhuba namhlanje ngamandla empiliso aya kuphilisa wonke umntu ogulayo olapha okokuba ezi ntsikelelo zemibulelo ingaqhubekeka ukuvaka emva naphambili ukunqumleza isizwe Nkosi okokuba unguye izolo namhlanje naphakade siphe oko Thixo ongunaphakade ngoko njengoko ninabantu nihleli apha bekani izandla omnye phezu komnye nithandaze qhagamshelanani ngobunye bokholo ebukhoneni bukaThixo kwaye nikhumbule ukuba ngamnye kuni unenyhweba uThixo uya kundigweba ekubeni ndinixelele inyaniso okanye hayi ngakhe yasilela na ngakhe ndanixela nantoni kuphela koko kwenzekayo njengosamueli watshoyo ngela xesha njengoko babeza kwenza ukumkani usawule wathi ingaba ndakhe ndanixelela nanye into egameni lenkosi kuphela koko kwenzekayo ndakhe ndangqiba imali yenu ukwenzela ukutya kwam hayi samueli kodwa sisafuna ikumkani sisafuna eyethu yasemhlabeni ikumkani kwaye usamueli wayazi ukuba uThixo waye ngukumkani ndiyanixelela ngale ntsasa bakuthi ndinizisela ingxelo nakhe nasibona isipho sikaThixo sisilela ngaxesha lithile oko sikufunda ngako ngale ntsasa hayi mhlekazi nguYesu Kristu ayinakusilela inzululwazi iyibonakalisile ibandla liyayazi kwaye yena ulapha kanye ngoku kanye kulo mzuzu yena ulapha kwaye kuphela kwento esilelayo lukholo lwakho luchole elalizwi lize lithambisele wena kwaye uya kuniphilisa kwaye ngezandla zenu omnye komnye dandulukani kuThixo ngentliziyo yenu yonke nithi Nkosi Thixo dalwa amazulu nomhlaba wena unokumisa isaqhwithi amawaka amabini eminyaka eyagqithayo uyenzile kwaye uyayenza kwakhona kanye ngoku kwaye uyekise ukugula kwam undiphilise kwaye ndinombulelo entliziyweni yam ngawe Thixo Somandla.